kuna mtu kazaliwa wakati kwa jirani kwa kamuntu wamefiwa. Right now mida hii na kuona wa unacheka mweza kwa kanuna wengine wamechoka. Right now mida hii na manisha hii mida wadha meni unarasi tabana shida. Right now mida hii kapiga gocha nasari chumba cha jirani waganga unapiga ramli. Right now mida hii umepanda daradara bajaji na boda wengine wamelala. Right now mida hii kwa huyu ni happy day kwa yule ni birthday na kwangu ni payday. Right now mida hii wengine wako sokoni furu kuchaka rika mkono wende kinywani. Right now mida hii wengine wako kazini wengine wamechill wengine usingizini. Right now maisha haya dina shinda kushanga misiba mekota zuni harusi hazina fra. Right now atari sana kilio kwa PhD wakati tajiri pumfua kupata hata D. Right now
weke mola wako kwanza. Right now mengi sana yanatokea huwezi kujua. Right now, right now, right now, right now, right now, you never know what's gonna be happening. Right now, right now, right now, huwezi jua nini kinatokea. Right now, right now, right now, you never know what's gonna be happening. Right now, right now, right now, huwezi jua nini kitatokea.
Shiba yula na njaa jambaza nataka kuiba. Right now muda huu hawa bwana kula gambe na mwona sister du akisuto na wapambe. Right now yule kasoma kitabu kimekata kimekata na mwona rema kikata tumita huyu kapenda dem bati baya kabaniwa huyu kapendwa na shame na flow miskapewa. Right now this time yule kafumaniwa na cheki bwana mdogo kanusuri kakugongo. Right now hata nawaza sigi anawaza nini na mwona blaza kiele kiabafuni. Right now babu kijijina anawaza tumibuni wakati watoto mjini wana kwenda tubatani. Right now mida hii paka namba marafiki wakati binadamu tawindana kwa bunduki. Right now mida hii hadi kifa tukiogopi imefikia wakati maiti napigwa selfie. Right now mida hii najua mshani jua na mwisho nachojua sisi wote tuwapumua. Right now
weke mola wako kwanza. Right now mengi sana yanatokea huwezi kujua. Right now, right now, right now, right now, right now, you never know what's gonna be happening. Right now, right now, right now, huwezi jua nini kinatokea. Right now, right now, right now, you never know what's gonna be happening. Right now, right now, right now, huwezi jua nini kitatokea. Yeah, yeah.